Double six.
Let's give a king. Nasema mm-hmm. Jina lako liko moyoni, maisho noni, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Nasema jina lako liko moyoni, maisho noni, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Yani sasa, so singies, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchis, umeharibu medula, blongata, uja misindis. Mimi kweli nimemisi kwana tu ya kwako. Pesa ni tumbil, sani moja na nyikina ya kwako. Ayuyo nilewe, nilewe. Nasitaki thibitisha, limekuisha. Penzi tena swezilishwa, kulambishwa, onkulishwa. Yani kujipikilisha, kutotisha, hili mbona nani tisha. Na kama uwakika, kwenda sina uwakika, kanitafika kwenye vita. Sasa nani ukunishika, wendo wangu maiskota. Bona mwanzo ulisema kwamba utoniacha, utakuwa wakwangu. Bona sasa umeniacha, yani peke yangu. Nishajitamba kwa wanangu kwamba wewe ndo pacha wangu. Umeniacha dilema, yani peke yangu. Nasema jina lako liko moyoni, maisho noni, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Nasema jina lako liko moyoni, maisho noni, ila machoni sikuoni, hivi huruma hauoni. Yani sasa, so singies, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchis, umeharibu medula, blongata, uja misindis. Mimi kweli nimemisi kwana tu ya kwako. Pesa ni tumbil, sani moja na nyikina ya kwako.
Tell me your boyfriend names, I need to know this man. Cause you changed my life, now you freeze my heart. You don't leave a fan, you want me. I just a koni kakizi, uka take it easy. Why you bang now? You play me like a Messi. Umeshindwa ficha nyeti, imekwa jeti. Oh mama, oh. I feel it like I lost my name. I don't know what go put in my shame. Choice to live or die, might you know me or mine. Mana nimekosa mapenzi, kwa mtu niliye muwezi. Kuishi tena mimi siwezi, chununi. Nasema jina lako liko moyoni, might you know me. Ila majoni sikuoni, hivi huruma uoni. Nasema jina lako liko moyoni, maichununi. Ila majoni sikuoni, hivi huruma uoni. Nasema sasa sio singiz, nasahau namba za wana napiga ya kwako. Unanipa uchis, umeribu medula, prongata, oja misindis. Mimi kweli nimemisi bana tu ya kwako. Beza ni tumbiri, sani moja na nyingine ya kwa